Peace to the fall.
Masauti, Kenyan boy, 001. Tuko na physical yani tototo. Chukua selfie piga fototo. Zinawaka kama mototo. I say tuko fresh yani brokoto. Brokoto, Wekichuno nani koroga, koroga. Akili yangu shai vuruga, vuruga. Umenijaa yani all over, all over, all over, all over. Yani all over. Wacheza rumba za upinzani za kunogea nyama. Wale mafundi wa biriani chuzi limekolea nyanya. Dona haikatai, choma hainangai, kisha itonya waikadai. Iwe kwenye matete, ima seke seke.
Like a raga suka, look my big girl them shine. Come a raga suka, hula 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 hula. Kingston, Tabata, Kingston, Jamaica, hold on, gangsta, I was born to be a star. Kama Romario, naivusha, mpaka Lepatio, Arusha, ona vipapatio, sambusa, kuomba kumbatio, niruksa.
Wacheza rumba za upinzani, za kunogea nyama. Wale mafundi wa biriani, chuzi limekolea nyanya. Choma hainangai,
choma hainangai.
Ukisha itonya waikadai. Iwe kwenye matete, ni maseke seke.
Like a raga suka, look my big girl them shine. Come a raga suka, hula 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 hula. Like a raga suka, look my big girl them shine. Come a raga suka, hula 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 hula.
Tunaitaka kwenye kiza ilete.
Unaka kimeiva ilete.
Kimi na ugimishiva ilete.
Mzenu kinatupa viva ilete.